again, yo. Crop producer, yeah, in the beats. Utakuwa na wewe milele, Sharon, utakuwa wangu. We shall always be together for the rest of our life, Dennis. Utakuwa na wewe milele, Sharon, utakuwa wangu. We shall always be together for the rest of our life, Dennis. Leo tumefunga ndoa sasa, acha baraka zake Mungu. Akuwe kwa nyumbani wetu, Mungu Baba tubariki. We shall always be together for the rest of our life. Baby, you are like a flower with different colors, baby. Your love for me, baby, is better than everything in this world. You my everything in this world, everything in this world. I love you. Tutakuwa na wewe milele, Sharon, utakuwa wangu. We shall always be together for the rest of our life, Dennis. Tutakuwa na wewe milele, Sharon, utakuwa wangu. We shall always be together for the rest of our life, Dennis. Today is our day, the Lord made for us. Let's be happy, cause the Lord with us. We are wondering, I just start to cut na fura. Kwani Mungu iko nasi, wakati zote. Tushangilie Mungu Baba, yeye ni Mungu wa wezo. Yeye ni Mungu ya uwezo, ata nasi yote. Tumefunga ndoa, yeah. Respect to Dennis and Sharon for winning the battles, cause it's not easy. Respect to managing engineer Dennis. Respect to promoter David. Respect from automatic. Salute! Tutakuwa na wewe milele, Sharon, utakuwa wangu. We shall always be together for the rest of our life, Dennis. Tutakuwa na wewe milele, Sharon, utakuwa wangu. We shall always be together for the rest of our life, Dennis. Tutakuwa na wewe milele, Sharon, utakuwa wangu. We shall always be together for the rest of our life, Dennis. Tutakuwa na wewe milele, Sharon, utakuwa wangu. We shall always be together for the rest of our life, Dennis. Tutakuwa na wewe milele, Sharon, utakuwa wangu. We shall always be together for the rest of our life, Dennis. Tutakuwa na wewe milele, Sharon, utakuwa wangu. We shall always be together for the rest of our life, Dennis. Your love for me, baby.